Live Records. Exclusive from Tena Music.
Tena Music Promotion.
Mr. Zambia. Iwe.
Na Alemak.
Wipe. Mafuto ni anga. Ukayaona. Ukazi sinzimila. Mafuto ni anga. Ukayaona. Ukazi sinzimila. Ninataira. Ninataira.
Exclusive from Tena Music.